Nina mira de kaya rumba. Kibao kata kwenye
da diesel. Simo
nani penda unangape.
Haya mamirako, wacha waone.
Sasa un
DJ da diesel.
Wema wako na fadhili zinifuate mi
Watu
This is DJ Da Diso on the wheels of steel, the unstoppable.
Expensive, always you gonna buy me. Nina deni yaho, mande mona ni diamond.
niko into you ndani yako kama laini.
Kila siku na kusoma kama sabu taito. Nikiwa nawe na hisi nimeshinda loto. Ukiwa mbali nani atanipa joto.
Anywhere that you go, anywhere that you go, oh. Anywhere that you go, anywhere that you go, oh.
Hawilo longoma walikuimba kwangoma. Halusi mabele wali kucheza ndombole. Musa Juma lipopo kasema
Marcelina, you make my heart go papa. The way you show me your love make my heart go ram papa. Yeah, you go ram papa. The way you give me your love make my heart go ram papa. Yeah.
Hata waluya wakuone wajifanya wakuone watameza meza. Unanjaro za manguli, ninanjaro za atuali. Tunatesa, testa, testa, yeah. Go, pendangi ma sponsor, eh. So simple like you ride, eh.
Get it turned up.
Ukikosa sembe na mure. Nda, unakunda pia sipake.
Anywhere that you go, anywhere that you go, oh. Anywhere that you go, anywhere that you go, oh.
Hawilo longoma wali kuimba kwangoma. Halusi mabele wali kucheza ndombole. Musa Juma lipopo kasema
Marcelina.
Zimenifikia, nipo salama ta usijali. Nalishwa vitamu, binono na jilia. Dinia niangamia, benzi twadalika na pokidali. Nimekusahau, nakumbuka tula kojina. Kidogo angalau, beho wa mizizi soku katashina. Penzi wakapanda dao, mjini baba pesa fitina. Nime ukani dhara, Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu likuishia.
Ninge kupa nini tena?
Kula yangu ya kukapasia.
Kumeza ukatema.
Misi na gari.
Ninge kupa nini tena?
Toto kani kabiri, oh. Hadina kamkam, umuna bila lefajiri. Na pishambesha nyota, chochake kikubwa cha mapenzi. Kanjaza kanchota, kanshika pabaya. Na kutadhalisha, simu za usiku punguza. Unahatarisha, benzi langu moto kunguza. Nisha kusahau, nakumbuka tula kojina. Kidogo angalau, beho wa mizizi soku katashina. Penzi wakapanda dao, mjini baba pesa fitina. Mime ukani dhara, Vicenti haba mfuko mechina. Nando uwezo wangu likuishia.
Ninge kupa nini tena?
Kula yangu ya kukapasia.
Kumeza ukatema.
Misi na gari.
Kupa nini tena? Hukumeza ukate.
Oh my god, he's back. He's back. DJ Dutty Show.
Yeah. Mr. Lover, Lover. get wala. Any how you like, I go do my dear. As long as it no cost my lover.
Spells.
Promise say you go treat me well, oh. Give me good love and no be kiss and tell, oh. No me say after that wine I'm well, oh. Make you no go leave your girl for inside well. Woyo, woyo. Whoa.
Paradise. If they put you and I paralyze you. No, baby, I can't do this without you. No, my love, I can't go there without you. If it is a ball, I'm late. Me, I'm for a ballet day. Make me a salmon grow for your love. And if I pack a go ship, if I break your heart, now I is village. I study this your love for freedom college. Then you too sweet like a young college. Baby, when they might
why you, why you? Whoa. Why you, why you? My lover, my lover, I love you, yeah, yeah. See how I love you, no be tempted. Cause when I did with you, my baby, no regrets, yeah. Bring your body, put it all on me. Boy, it's all I wanna see.
Spells.
We don't need no referee, yo. All we need is privacy. I love, I love her. You don't say I don't get wala. Any how you like, I go do my dear. As long as it no cost my lover. Promise say you go treat me well, oh. Give me good love and no be kiss and tell. No me say after that wine I'm well, oh. Make you no go leave your girl for inside well.
Shombe mtoto laini laini ana waka waka ah, wanga wape vidonge nimebaini baini wanatapatapa. kuchutama na wasimame wima. Kamwe watopata mwanya habisi fitina. Wapike mabilinganya situtoke dina. Nalegea ukintazama yako macho, yako macho Nalegea ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kwa michezo ya chumbani hodari,
hodari wa mapenzi.
Tundu kitandani hodari,
hodari wa mapenzi.
DJ The D-Show, everything you do, I do it better. The realest DJ ever.
Katoto nyakanga kamemzidi somo na kuwi. Chumbani kiranga kinaishaga komo kirungi. Nisakata magirigiri kuniwasha kabilibili. Fundi haswa amekithiri kunipanilewe. Kwasa kwasa ndani bingiri za kukata saga kajiri. Nani haswa unafikiri kama sio wewe? Nichezeshe kidaru sosi kwa manane.
Kanga,
nikande kipanda uso tufunikane.
Kanga,
nipitishe bodala uko tukakutane.
Kanga,
siepini wao puto wasijichanganye watapasuka. Nalegea, ukintazama yako macho, yako macho Nalegea, ikigusana yangu na yako, yangu na yako. Katoto hodari,
hodari wa mapenzi.
Jamani hodari,
hodari wa mapenzi.
Kiyono kule nguwa
hodari, hodari wa mapenzi.
Kusikikuwa
hodari, hodari wa
mapenzi. Why you do me like that? Why you do me like that? Perfume, I love your smell. Ready to drink, girl, I love your dress. Please come roll with the best, yeah. Jiki jiki ma, hope unani understand. Napenda hiyo shape, napenda hiyo body balance. Pull up to me one time. Step by step right behind you. Love is blind but I can see you. Tungenda kwangu but mashalisha ni ready to, ready to, ready to drink.
She was ready to drink,
yeah.
I told the waiter, get her a drink,
yeah.
She got a bottle and she turned and smiled. Man a bad man, I didn't smile, I just winked back at her, and she liked that,
yeah.
Calculations in my mind, I wanna tap that,
yeah.
Smash that, I hope she got a soundtrack,
yeah.
I'ma bounce that, I hope she gon' bounce back.
Cause you so fine, baby, baby. You so fine, yeah. I wanna make you mine, baby. But just for tonight. Cause you're
ready to, ready to, ready to drink, baby. Ready to, ready to, ready to, baby. Ready to, ready to, ready to drink, baby. Ready to, ready to, ready to, yeah. Please look at me when I'm talking to you, talking to you. Hey, she got my attention. Monkey bite is a lesbian, I feel the sensation.
Najua mami siko sawa, wananiona michawa. Chama chama seke madindindi. you see where she keep pretending me. You say what's this, eh, my bim bim me. Mama acha kucho me shaga ma indi me. Nipe vitu konki
DJ Dutty Show.
Nisha jiza titi kujikoki. Mama chama seke ma indi me. Nigga see where she keep pretending me. You say what's this, eh, my bim bim me. Mama acha kucho me shaga ma indi me.
You are so beautiful, you are my banana. Isi poku tiaka machoni moyo ni baby. You are my banana. My banana. You are so beautiful, you are my banana.
Yo, yo,
kuna wa
Mr. Buddha, Buddha. Baby girl life kuda kuda. Wala usijali wa kuda kuda. Kana umbali wakivuruga. Wana kimbili ya mbali. Wana chosubiri kutupiga deo. Wana tamani tugombani kila leo. Hama chama seke malindini. Nigga siwezi keep pretending me. Use waskize mabimimi. Mama acha kuchomesha gama indini.
You are so beautiful, you are my banana. Nisi poku tiaka machoni moyo.
Flexing a design, yeah. Woman, you hot, 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 hot. All of the way you walk, you shaking a design, yeah. Girlfriend, how way you do them ticka ticka talk, and the way you walk, you whine. Girl, you make me fish out, girlfriend. An officer, you like a way you whine, and you blessing a line. And me man, I love your style. Yeah, your dibi dibi, dibi 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 dibi. Where you whine and go down, pan your dibi dibi. Woman, your dibi dibi, dibi 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 dibi. Where you shake it to the ground, girl, your dibi dibi.
Oh boy, dibi dibi, me whine. Love how my twist and double again.
Like fire, you burn, burn. All of the way you take it right there, you go down. Boom, bam! This is me, girl, you run down.
Kundong, kwinong, 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 wihoreze. Leka ngufate lienze. Aba vuga, vuga, aba vuga kure. Kundong, kwinong, tugende.
Girl, you dibi, 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 dibi. Where you whine and go down, pan your dibi, dibi. Woman, your dibi, 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 dibi. Where you shake it to the ground, girl, your dibi, dibi.
Oh, boy, dibi, dibi, me whine. Love, I'm a twist and double again.
Check it, check it.
nyumbani kwake mimi sitondoka. Cheki cheki alimoni ngarisha. Na 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 hakuna kama baba. Bado bado mimi kona baba. Kweli kwake mimi sitondoka. Cheki cheki alimoni ngarisha. Na 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 hakuna kama baba.
Baba tabaligio
kupa kupa na the real now.
Baba tabaligio
kupa kupa na the real now.
From the tapest, we're gallin' on me, and me, we have to prove we are the tapest. You clean me, soul cheating spirit, me, na passes. Me, baby, no be doing for you. Say, me, African lady. What you, me, on a wingy. But when you play, you run the game, you never fake it. Yeah, I don't know, I don't know. Tema, sema, hey. I'm a big man, I need a big girl. Kita, nani, saraka, say, ya, ni real, di, jima. Mod, ni, be happy, the holy, pera, sidika. Take it, so, take when your industry, sing, and a big
girl. Big girl, come my way. Baby, no play play. Just the other day. Now I'm addicted now. Nairobi girl come my way. Baby, no play play. Just the other day. Now I'm addicted now. Girl, let me give you some natural love. Me not a bad guy, let me be your lover. You're very, very smooth, you're a criminal. Girl, you take my breath away. You are the only girl that I know. I go carry us to mama, you're my African queen. You're the reason why I sing. I can't wait to give you my ring. You are the only girl that I love. The only one I want to take you home to mama. Give you everything, wacky cooper, yeah, where you yeah, like. Africa's beauty, me not gonna love your wine. So we can come my way. Baby, no play play. Just the other day. Now I'm addicted now. So we can come my way. Baby, no play play. Just the other day. Now I'm addicted now.
African girl, I'm not at peace, and you know. Nifanye nini nakafala for your love. Ati mango wa era we ata neno. Baby, we are no Julie Romeo. Wacha ya kesho tu skize ya leo. No 21 degede, cheza degede. Mtoto mtana chata pana rangi jegede. One degede, cheza degede. Herobe wendo minataka. Imi push love hata pale kwa kichaka. Every time I break, I'll marry me. Girl, when me ring, me finger is ready waiting for the ring.
We can come my way. Baby, no play play. Just the other day. Now I'm addicted now. We can come my way. Baby, no play play. Just the other day.
Nimeokoka, FYI. Napenda Yesu, FYI. Napenda Nuru, FYI. Napenda Neno, FYI.
Adui yangu akanipiga right. Nitageuka achape left. Siyesi anza kungangana nae.
No.
Nimeokoka FYI.
Yes.
Hata setani akajaribu kunifanya kali livyo fanya Ayubu. Siwezi mind, siwezi say. Mungu atanikomboa FYI.
Yes.
Nipitie kwenye maji mengi.
Mengi.
Nipitie kwenye moto mingi.
Mingi.
Usidhani yeti hana kopi.
Uh-uh.
Atanikomboa FYI.
Nimeokoka FYI. Napenda Yesu FYI. Napenda Nuru, FYI. Napenda Neno, FYI. Nimeokoka, FYI. Napenda Yesu, FYI. Napenda Nuru, FYI. Napenda Neno, FYI.
Wazi, sipendagi kujadu wase. Ati niwe wa kwanza kurusa mavu.
Abana,
juhata mimi, siko kamili. Ama sina safe by grace, FYI. Don't rejoice, thou my enemy. Nikichapa chini,
usi rejoice, hey.
Raise your voice, ombea mimi. Cause Mungu diye remedy,
diye remedy.
Nitairua jina la baba everywhere, bila kuwa shy.
No,
nitangaze wema wake, hey. Till the day I die.
Nimeokoka, FYI. Napenda Yesu, FYI.
nisikize wa milele, tafadhali usiniumi.
Sawa, ila usizidisho kaja mtu adina tapagawa. Mimweza kuvumilivu sina, we haya takuganda kama rubani we wako chawa. Kweli mapenzi ninayo, pesa na mali sina, ila ni maisha ya pitayo, kesho ntakuwa na jina.
Magoti nikaomba mabaraka na kiza, kama ni kazi nimefanya hiyo, nikaomba nikangoja hiyo, wengi wakanisengenya hiyo, ile sitefa imani yo.
Fanya ma miracle wacha waone, ulinitoa Narok nikichunga ngombe. Fanya ma miracle wacha waone, ulinitoa Narok nikichunga ngombe. Kwa mapenzi yako unatenda, baba yangu ushindani nao, maadui wakisema sema, baba yangu usindani nao,
wamenuna sasa angalia.
Baba yangu usindani nao,
wamenuna sasa angalia.
Baba yangu usindani nao.
Madami mimi nilitawala, Yesu wangu ndo ananitawala. Kama wake miali nichagua, neno lake mimi nalitambua.
It's already known, no babalai.
Ay, 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 ay.
Fanya ma miracle, wacha waone, ulinitoa Narok nikichunga ngombe. Fanya ma miracle, wacha waone, ulinitoa Narok nikichunga ngombe.
Kwa mapenzi yako unatenda, baba yangu ushindani nao, maadui wakisema sema, baba yangu ushindani nao.
Wamenuna sasa.
Tenyayo, unifungeni tulire tuli. Mwafulani, anaweza meni panini. Waudi na ubani, nimikuli haya mbina. Unitamani wapo, ila sijaona. Na kupenda peke yako, mapenzi nimekoma. Na kipofu misini, uchungwa mapenzi unakabako. Situkani mamba mtuni, umelipa yote namba po.
Baby,
ona sasa ona, 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 ona sasa ona.
Wow.
I swear, believe me, God. Umenikata kichwa nimeba kikiwili. Nongeze ulichonipa, kita kwa mshipa utibu we makili. Mbaka juwa na nginia, ukirudi jini na didimia. Sini pepenzi makinikia, mikuwa konishaoza nishajifia. Nimekuwa mlevu wa penzi lako, ongeza lileo. Mwambie mganga wako, kaniweza kwa leo. Sioni maneno ya watu kwangu kama choo, toto kama chumvi jikoni. Nilipo kuonja nkaomba po.
Kigoni, shanipiga roba kabali. Zilali, penzisha cheza kamali. Natupa kwa kodolai, kwengine sina habari. Penzi lako tamu, 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 tamu hatari. Sipendi kuona ukinuni, wendo furaha yangu bie. Hili penzi lako tamu, 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 tamu hatari. Unanitosha pale, unanyunyubulika, nyubulika on bedi. Yani dosa lale. Wacheza kila bomba, eh, awana mari yungu, mari yungu, yeah.
Ukinitazama jicho la maringo, eh, ninachapa fimbo. Ukiinama ukiinuka fimbo,
sipendi kuona ukinuni, wendo kura yangu vie. Eni penzi lako tamu, 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 hatari. Enanitosha kale,
katik, katika, katik, katika, katik, katika. Nina midali kaya rumba, kibao kata kinyonga. Fuko nina mavumba, lungu nichi lina sunta, eh. Yani bo 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 bo, kana niko shaga ro o o o. Yani nasimama de 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 de, kakitingisha wo 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 wo. Baby girl, dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. Zile za kibao kata. Baby girl, dance for me one time. Ni unofeni kunata. Tena jifunge na ngata. La 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 la. Katika, 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 katika. Katika, 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 katika.
Yani katoto kami kako mbimbi, kame kazika nengingi. Nyuma mwi, kako mbimbi, kana misifa shangingi. Lika vizia kitambo, leo kame nasa chambo. Kapakia na mdando, kajegeje karambo. Kana michezo ngoma nisindi mbali zombe. Nani nampatia za pwani muogo aja ngombe. Nani kana niko shaga ro o o o. Paga nasimama de 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 de. Kakitingisha wo 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 wo. Ola, ona tembea. Yani siwezi kutembea. Checheme na chechemea. Yani hadi nalegea.
Katika, 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 katika. Katika, 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 katika.
Maumivu na ugulia, mwiba ukizama na hisi mateso. Utamu na ngangania,
ndizi kwa nyama napata mchecheto, na kuna nazi kwa mkongo jo, na unga mchuzi wa soto jo, uno la rosti rojolo jo, mikunjo flani wa bogo jo, kibao kata tenteme teteme, kilingeni kuzama uchutame, uwezi pata we mpaka usimame, haichagui mbamba munene.
Nikalaze kwa beti kitanda, nikachezeshe samba, nakalipo na body kinanda, tunguli zimeni bamba.
Katika, 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 katika.
Maga kadamshi akicheza na nimaliza alinangata matamshi, kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza alinangata matamshi. Singida Dodoma ma 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 ma, ma. Twara na Kigoma ma 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 ma, ma. Singida Dodoma
toka zaman kasuto boka mazidani chenga nyingi nitafungisha kana wakajiza nakabakata baga mizani kote kote napigisha baby what I want katotoke tukapo njiani uhakika miezi tisa roke wakini chabuzi ni chune tena inga kidogo wapiga miruzi wanune ongeza mwembe mikogo.
Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza, wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Singida Dodoma ma 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 ma, ma. Twara na Kigoma ma 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 ma, ma. Singida Dodoma ma 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 ma, Twara na Kigoma ma 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 ma.
Mad girl, nyuka upendezi, vunja kabati, inuka na uchezo kone wa chati.
Lala kifuwa, baby data, usikie moyo wangu vile unavyoteta. Nikikupa mambo fun, unacheka, kasa uteka jumba, unaweka.
Lala kifuwa, baby data, usikie moyo wangu vile unavyoteta. Nikikupa mambo fun, unacheka, kasa uteka jumba, unaweka.
So let me say, wakini chabuzi ni chune, tena ringa kidogo. Wapiga miruzi wanune, ongeza mwembe mikogo. Wakini chabuzi ni chune, tena ringa kidogo. Wapiga miruzi wanune,
kamependeza kupitiliza. Wanasemaga kadamshi akicheza na nimaliza, alinangata matamshi. Kamependeza kupitiliza.
Baraka mingi
kadamshi.
Wema wako na fadhili zinifuate mi. Wema wako na fadhili zinifuate mi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi.
Zinifuate mimi. Zinifuate. Zinifuate mimi. Zinifuate.
Fuate, 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 usinifuate mimi. Usinifuate, fuate, fuate, usinifuate mimi.
Nikitoka nikiritani, nikipatana na mafans, na nikitulia kitani, na hizi kama niko fine. Nikitoka nikiritani, nikipatana na mafans, na nikitulia kitani, na hizi kama niko fine.
Wema wako na fadhili zinifuate mimi. Wema wako na fadhili zinifuate mimi.
Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi.
Zinifuate mimi. Zinifuate. Zinifuate mimi. Zinifuate.
Ufikie wale, wacha baraka zako, usifikie wale. Wacha uwepo wako, ufikie wale, wacha baraka zako, usifikie wale. Wema wako na fadhili zinifuate mimi. Wema wako na fadhili zinifuate mimi.
Baraka zako na rehema zinifuate mimi.
Obi bata nunu Ada cheta kwanu Ndi madu gabia kwanu Obi mara mwa baby Mwanyi sarambada Ogi rugo kwanu Mwanyi gebikotanu Imani gegumadule Anyamilie Oba julumanya Oba julumanya
Imani gegumadule Anyamilie Obajulumanya
You are my everything The day that I breathe You are that I need
Kenji, Kenji.
You are my everything The day that I breathe You are that I need
Kenji, Kenji. Kenji, Kenji.
Hold up Cause anytime that I see your face I'm shining close up Anyhow, when you like Mickey B, I go daddy non-stop, non-stop. And I'm a Susan, know you go. Eje go, my boy, you do. Aye. What a malumanu. What a killing the boys, them. What a jizzy walk, unu. They buyari the girls, them. What a malumanu. What a killing the boys, them. What a jizzy walk, unu. They buyari the girls, them. Hey, man, he get woman, do let
you show.
Anyamilie, oba julumanya,
imani gebumadule.
Anyamilie, oba julumanya.
You are my everything, the day that I breathe,
you are that I need. Obi bata nunu Ada cheta kwanu Ndi madu gabia kwanu Obi mwara mwa baby Mwanyi sarambada Ogi rugo kwanu Mwanyi gebikotanu Imani gebumadile Anyamilie Obajunumanya
Imani gebumadile
Anyamilie
Up any day for body, you. Shaya galo see your duty, lay you. Yeah. All of my girls them bad, we go kill somebody, you. Yeah. Say the ginger go kill somebody, you.
If you want to touch my body, you.
Yeah.
You got to spend the money.
Yeah.
Bottles must to purple.
Atisikira, Roger Quintero, Atisikira.
tequila. Run up with the room. I did tequila. Run up with the room.
Self-made, make the bottles bubble. 50 more for the back up. If you know the shy, you make it come more to you. If you know get money, make it come more to you. Self-pay, make the bottles bubble. 50 more for the backup, oh. If you know the shy, you make it come more to you. If you know get money, make it come more to you.
Hennessy for my cup, any day for body, oh. Shy, you got lost in your duty, Larry, you. Yeah, yeah. All of my girls, them bad, we could kill somebody, oh. Yeah. Say the ginger, go kill somebody, oh. If you want.
Wekiripiri ulini washaga miurimi na kunisakata tulo kulibeba zigo la mwiba kichwani kazi ulinifanya dunia nikiza nione wazi ukujali na kunikwaza yamkini vazi nimejivua kujiba mtumwa sipate radhi ila chakua sina.
I wanna love you, baby.
I wanna love you.
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 kuziende. Oh yeah. Don't let me go.
Don't let me go.
Don't let me go.
Yeah, but it's
keep coming, coming, coming. Baby, mina wenga nganga. Enda kwa mganga. DJ Tembu pika charanga tujizi. Wanauliza maswali, tuwajibu kwa vitendo. Wambie wajue mi kwako nishati ya naga. Fuma macho usije danga, tani umiza no. Ikira korosho kura karanga uzimeze o. Usini ache nitatanga tanga yatima o. Unioneshe alo kufunza nyakanga kitandani jo. Nimeona wengi sana wazuri sana, ila kwako nimekwama, sijateleza kukuchagua. Nichoche, nichoche kama moto, nichoche kwatu, roho yangu kwatu, huwa na wewe kwatu, kwatu, kwatu. Roho yangu kwatu, huwa na wewe kwatu, kwatu, kwatu. Roho yangu ukiwa mbali, mwili wote unapoza. Nahisi kama nimekufa na tayari nishaoza. Chai sukari, mpenzi emukoleza. Usije ukakurupuka ukajanacha kwa jeneza. Familia yangu iko polisi na kutafuta wewe. Nasikia unabongera kesi la kuniteka mi. Oh no 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 no, la kuniteka mi yeah, yeah, yeah. Ah, ah, ah. Wambie wajue mi kwako nishati ya naka. Naona wengi sana wazuri sana, ila kwako nimekwama, sijateleza kukuchagua. Nichoche, nichoche kama moto, nichoche fucha mifupa kama meno ipo.
Kwatu, roho yangu kwatu.
Oh police,
uwa na wewe
itapigwa na mageshi.
Kwatu,
utakuja kunipa.
Roho yangu kwatu,
ikikukuta na waasi wa mtaani.
Uwa na wewe
na kupenda na kupenda. Shika kiuno, unishike mabega. Ayaya, unaponye gusa kukote mwenzako na lege. Ayaya, baby mumo, ulipo nishiki. Ayaya, ukingolewa meno mwenzako na vimba mdomo pia. Ayaya,
Five, six, zero, five, eight, one.
Touch sound. Touch sound. Touch sound. Touch sound.